Imbaraga ni nkeya mu mutima wanjye, ikiniga ni cyose amarira arashoka. Ntabwo ngukangisha uyu mugozi wo kwiyahura, nubundi ubu buzima kububamo ntagufite sinabishobora. Ntabwo ngukanga nguba nguke bwangu ngo nkurebe bwa nyuma, ahubwo ubu buzima urabubazwa ngiye kuko wambabaje. Narakwinginze cyane ngo wibere uwanjye, ubukene buranga ubura kwihangana. Nari nararahiriye kugukunda ubuziraherezo, nakoraga cyane gushaka agafaranga kazadutunge. Nakundaga kukubwira ko nutankunda njye nziyahura, ukagira ngo nabeshya, ukagira ngo nabitinya, none birarangiye.